mafatsheng a lesotho mokosi o solile lona ba bontshebo bona ntle mahlabaneng mafatsheng a lesotho mokosi o solile lona ba bontshebo.